back on this beat.
Ametuvusha vikwazo, mengi tunaona. Na zahanati tunazo, kwisha makorona. Vigeregere
kidogo,
piga makofi
kidogo,
na ilo shangwe
kidogo,
mbona rahasi
kidogo.
Mikopo imeongezeka, tumeamia Dodoma, uchumi umeimarika Tanzania.
Wow, wow.
Turingeni,
wow, wow.
CCM,
wow, wow.
Tutameni,
wow, wow.
Magufuli,
wow, wow.
Bimba baba,
wow, wow.
Ringa baba,
wow, wow.
Cheza baba,
wow, wow.
Au nijishaume, nimeipenda mwenyewe. Wanywe sumu wajiuwe, nimeipenda mwenyewe. Acha tujitanue, tumeipenda mwenyewe.